Find your music.
Exclusive from ZHitsPromos.com.
Edit you crazy for this one.
Do you remember that guy? Nishi uzive atanafa. Anyama tana siga na kwatu ni mamafia. Tika fola best whisk. Mixer nika power sleep over breakfast in bed. Nika morning after. Yeah, umoyo kuno ni wolimba. Tika spenda pali gelo nishi nzocho sela mimba. Kasela movie 8. Iseti chova njinga siguru ni nale pela. Umoyo wanga ni uyimba akublower. Akuti you pay the price. Gaji suza telo nyimbo zago sazifendeza. Usankale gada hapa nyumba ya makolo wako. Kungo nyopora kodi unakolo lako. Ngadi ndiwe mkazu sawaleke ya kugone. Ungale opirira azaga chita umboni. Kongala ndi airplay mpaka uwaoshe. Promo sida paka mdastibin afuna aoche.
Kodi gazu waka zawali kama ilo. Kapena zawali kama ilo. Natupana yomfinzi kugona mfinzi. Kodi gazu waka zawali kama ilo. Kapena zawali kama ilo. Natupana yomfinzi kugona mfinzi. Chauta ya shani nyale.
Nili mfinzi sindiona. Zabu ino ni maziona nika gona.
Ambu ya shani nyale.
Yehova wa Yakobo ndiona. Omwalenga kuti mpofu ziziona.
Chauta tumani nyale.
Nili mfinzi sindiona. Zabu ino ni maziona nika gona.
Ambu ya shani nyale.
Yehova wa Danieli, Lazaro, Paulo. Inu yungi mlugu wa
animoza iko. Umoyo ni chochise ena akudi ya magwaza ena my chicken pieces. You have your heaven on earth. Muna panga paradise. When we get a better peace ni my pieces of our device. Ife kugeto tikuchucha. You are sipping on henny. Ife kunotiku mwakumbucha. You smell something fishy. Tinusha bimbuzi vofasa muzipata lanamu atipasa mangwala yo sasa. Nitogo za nandigonda sindi na mveke. Moku wagule stalking kamwaga na gulandeke. Niga pita mpolo mpolo mukumandi ombera. Niga loa mchimbuzi mukumandi sondera. Ambuye pangani njila ndinengosa yo sotela. Nyimbo zingare hota gamba mpepo ziotera. Ngoma sungate guizi wira kumtopo. Ipa sound like trash pito kambe nyimbo za nyoko.
Kodi gazu waka zawali kama ilo. Kapena zawali kama ilo. Natupana yomfinzi kugona mfinzi. Kodi gazu waka zawali kama ilo. Kapena zawali kama ilo. Natupana yomfinzi kugona mfinzi. Chauta ya shani nyale.
Nili mfinzi sindiona. Zabu ino ni maziona nika gona.
Ambu ya shani nyale.
Yehova wa Yakobo ndiona. Omwalenga kuti mpofu ziziona.
Chauta tumani nyale.
Nili mfinzi sindiona. Zabu ino ni maziona nika gona.
Ambu ya shani nyale.
Yehova wa Danieli, Lazaro, Paulo. Inu yundi mlungu wa Noah.
Mugamba tero nishimkangu wa karamu.
Thanks for downloading from ZHitsPromos.com.